njagala okumanya ki kyenakola kyenakola kyogere okusinga lwonjogera mafukule ebirungi byenkola tobiraba olaba nyebicamye nakola kinkwe tondere okisonyiwe olaga abantu bendyomubi n'ovumirira buli kyenkola tolina kyewatuma nze ndekale ddembe leka nkole ebyenjagala
Salayama nyawa.